baby. Baby, si unajua jinsi ninavyopenda, ukinishika mwenzio minalegea. Maaba yako yamenipagawisha, kukwacha ni mwiko, baby ongeza gea. Na hapa sitokwacha baby, mimi na wewe sikuwache milele. Penzi letu linawiri vema, penzi letu liwe wazi. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala. Penzi lako baby ni tamu, umenitia miwazimu. Fanya ima uje unitibu, kini acha ntapata tabu. Wewe ndiye wangu tabibu, unayejua maradhi yangu. Fanya ima uje unitibu, kini acha ntapata tabu. Fanya ima uje baby, fanya ima uje basi. Mwenzio na kungojea, nilini utatokea. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala. Japo kuna wengi wanafokasia, wanasema hunifai. Watasema sana usiku na mchana, mimi kwako na jidai. I don't wanna lose your love again, ukiniacha baby minta die. Your love so strong and so sweet, but baby, baby give me more. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala. Baby uwe wangu tu, mapenzi nayo nipaya, mwenzio mina shindwa takulala.